sawirkii 34 ummada oo dhan goradaasi in la jiradaw gaalada iyo muslimiintaba lamaadiyo goradaayaan in la jiradaw oo ki walhun aan samayno ama oo ki walhun aanu unan jiradaane markane ayaan gobadaasi mar wareento yaan ki dhacaase unan bin aadmiyaanahay daciifna way anay sidii eebbahay inin aboori markalankii masiiye ee madii jirado way likifadee inay usiga eebbahay aamino usna baryo si faylan an dheeg doogon inay salaado eebbahay dukano yaana la koofadee in sadagada bihin unun yaana la koofadee inay dadka kaalmayno bil'aanta awshay dhimadi caruurta agoonta inan aawine yaana la koofadee madii udin inun sidan weelno jidka eebbahay inay ka dareeraano la aragee laakiin maddii jidka shaydaan haraa'no unun dembiyaa galane dembi ninkii galan eebbahay naartayaa ki waraabiye kitaabkan way kaloo noo sheegee in naftana ki jirte eebbahay bershay ki koyti usna inno godaase meeli magii unun hanuunsadaano unun maddii jiranne us inin barinayaana ki waajib eh laakiin waajibkayna may eh in shaydaan unun wal weydiisadaano ama inin wal weydiisadaano kuwii sihir sameeyaan ama daadowga geedowga sameeyaan maddii unuun sidaas weelno eebbahay ninki farhee walaana ninki hoggaamiyey jidshay kii nebiyadii oo dhan asin tilmaameen eebbahay lankii sidan weelana usyaa ki farhee